Uofisi yomba kwa presidenti okuva munisipali ya Iganga mu disitulikiti ya Iganga ekasiza mbutongole nga bagenda okola ebikoye kwetu okusobola okuggala ebibanda byonna ebigenda biraga firimu mbudde ow'okumakya ne kiremesa abaana bali mu myaka egisoma okugenda ku ssomero okusinziira ku muyambi okuva mu ofiisi yomba kwa presidenti ya Iganga Tony Nabala babadde nga baatayogera kuno wa Nabasa mu kiseeriya atubudde nti abaana bangi abalina okubeera ku masomero kyokka nga tebaliyo olw'okuba nti bangi bagenda mu bibanda bya firimu ne beekwekoma kubanga firimu zitandika mbudde ow'okumakya atubulidde nti oluvannyuma olw'okola okulondoola okw'enjawulo akizudde nti abaana bakyali batono nnyo kyokka nga basinga beekwekwa mu bibanda bya firimu ne balemera okugenda ku ssomero.
Bwe mbaire ntambula mu masomero kizuire nti taana y'abaana teviireyo bulungi ate wetegereza abaana abasinga bali kujanga mu bibanda esaawa eddenkyo okubona firimu n'okubona ebintu ebifaanana ngoti n'ebyo so nenda kuwoninga ab'ebibanda namba ndala nti mube n'esaawa demutandikira kukulaga efirimu daimwe kidi bulungi nti firimu edo disupposed okutandika esaawa daigulo ng'abaana bavire ku isomero ekyokubiri muregulating abantu abaingira mu bibanda ebyo omwana omuto tali supposed kujja mu kibanda kujja kubona firimu oba kubona mizano jona jona mu biseera eby'okusoma anaagemebwa kuyenda yena mu kibanda nga kirimu omwana omuto mu saawa enkyamu ekibanda ekyo kiyida kuigalwa ate era tuyida kutwala mu kooti mu mbuga d'amateeka tusobole okulamuza amateeka.